Mindo komanda ndani ya huu msafara. Mistari yangu diva tosha kwa penza muziki. Wanachipuka wasanii kila kupita, na sijajua kwa nini wachache tunaibuka. Usishangae yetu wa California Cypher, baada ya kuitabiri ndio sasa wanaisubiri. Na kupa pleva na stigo za kichokozi, kama uvute gun powder stimu zaidi ya overdose. Niko peke yangu katika dunia hii, msanii mwenye peo wa mbali kama nabii. Wajanja takubali, pumbavu watakashifu. Nimeshasema ila nasema tena, kichwa changu kidogo mawazo yaza shehena.
Yeah, bla, kuanza kitu nubunifu ila mafanikio ya kija utajenga bifu, yo ni lazima. Penye shilingi ndo mimi daima naweka msingi, na hata ntangazwe mshindi still misiringi, na tafuta another challenge. Upi kwako kweli, ukubali mimi mkali, ama uwe adui wombedeli mini feli. Humziki ndo kitu kini pacho risky, so uweke chuki bisi stukeri ni uwe kwa bunduki. Kila kukicha is another day to make a new step for a better future, so thank God kunipo hai bila pressure. Dile dile apa hivi uweza mini rambi watati akili.
Yeah, yeah. Hii ni California love, California Cypher. Mizuka imenipanda ndani ya jumba lenye nyufa. Ni tetu pesh, aka sina sifa. The real hardcore na flow vitu kama tofa. That's why I'm the California Machiavelli, cause I'm always on point na mojanja ya kikweli. Kama msiki ni dhambi, most deaf ama sina. Nimeshiba mistari, tatizo kitambi sina. Jumana kina daddy Owen wanauliza mbona. Nimejaliwa the hand of God na misi Maradona. Marapa wengi ni makomedian ka Kenya kona. Hata niwe kipa Bokoyo bado minta watafuna.
They think I'm cast. Nilipo kijengo deli kwa kituma skendo, numana niko fast. Chizesha magendo suja za mapengo, tadhani ni matrix. It's like I'm using black magic. Street my bandit, tuna live long kama priest, tuna die quick. Wanna die half to lala kinsiona kuni teach. Na represent hip hop music like this. I'm in the legend of the fist. I'm great strong, I'm not weak. Sweet lyrics na zonata na beat. Speech na speech, yungu mziki matipa so bipinchi. Evil spirit ka Lucifer. Kukicha nandika kusikika mpaka dungi cha. I delete ka quincha, na funzo pa teacher. Duma nga wengo mekatisha. Hakuna pa kukita sisha lost mishipa. Makinika ketichini frikisa. Kiloko londisha bunga la joint cock teaser. Ilibo kwangu party poliza. Honjo mike once again to let the mujiza. California Cypher.
Yeah, yeah, I am better than nobody, let them a fucking clean. I'm trying to be what I'm destined to be, and I know I'll be. Na whom sick, I'm going psycho, fresh at the hardcore. Peace, life, and unity, come on, dependa Lego. I'm miles ahead, I'm moving on, I ain't stopping. Heading to the top with this, so I can keep rocking. Smart at me, homie, read my brain, I ain't joking. Burudani mtaani, social sex, I keep fucking. Nani zaidi kama me, nafunza kama nabi. Shakuzwa kwa hizi anga, kamshamba nyamaza zi. I'm an uptown nigga, so always let it down. Stay young, kubzuka na staki kufisha crown. Yeah, C-O-double-S-Y.
Nakaza muscle, niki hustle. Kuku natoka jasho, pengine kesho ndo mwisho. Pengine pia mvitisho, mwenye nguvu si mpisha. Kini pu, she hatoshi XB. Dani ya cypher ndo mikono, misi nyoshi. Never give up, ever be up na paka na mabawa. Nasipotezi psyche, kabe trueza ever power. Nikika, mina waza kama jumba juu ya hewa. Bora tu, nege misingi sige, nikachelewa, shanielewa. Mwende juu si ngoje chini, nafata juu kwa juu, kwa sijui atashuka lini. Uki turn around, what goes around itakufound. Kili chumzima yule ndo kitakuzima nao. Blau blau, uki isikia ime kukosa. Mgumo kupongeza, rahisa kutoa makosa. By all means, hifani nitaitigisha. Na smell sanda lakini bado mina tisha.
Sefa la kete na wakamata mikuwao ndo sungu sungu. Wanajikunyata mabao na pigia nungu. Mtoto wa Mungu ndio mana spendi majungu. Palipo kijani manjano ipo nyekundu. Niko solo kama king. Teson kwenye ring kwa hii game. Sitaji kundi kivyangu, I do my thing. California Cypher, bato siyo narifa. Nipetano ya sifa mina wao tunadifa. Kwangu mwanga kwa ugiza. Blanda na alipiza kawaida. Rangi nyanya lakini sijapuliza. Ndio mana wangu mwana wako amekuwa juza. Na kukanyo sijekana maishani wana ukukuza.
Yeah, matendo napenda kutenda ila zingiliani agenda. Dili siya kalenda, miaka nenda na sota bila kupenda. Singezaliwa na wanda. Nenda kasi, nistoke kapa msasi. Tomano nonapo ni kalamu na karatasi. Kwenye dunia hii kuna mambo ada kada wakada. Nipema kupenda mawaidha kama unenda kombo. Badilika na kupenda sana kama fedha. Come to simple single. Fanya bidia kila aina, Mungu anakuona. Naweza kukae mali pazuri pajuu sana. Usiwe mkosa vyote. Onekana kama ulimi na mate. Malipopote kwa kilo yote. Sogope lolote. Kimaisha fighti. Nipo bora plebo kukufaiti kuliko plebo kwa mabintu. Utakonda kama kijiti na mwisho utakuwa baridi kama maiti. Na si kama dosha kwa maiti, dosha kwa maiti. Si ndo wazee wala ndoo ndani ya kambi la ndoo. Uchochaji vichwa ndi ndoo, mabule kimenero kimtindo. Tofaiti kwa ndoo, kifani mundo. Mambo akisha deadly, sito funga bindo. Sikilizia Fredes kule mkubiko na kipaji kukichikichi. Ufiri raji, upiru raji na uwashikaji. Mchezo kuzeta vizuri rako mafansi. Suna jifanya wendo mkumbozi wa pwani. Now do how you want to do. Ni watu kutwa tu bukunda na pwani. Wani tunde tafani kukulimisho janjo wa mtani. Sikia misele mitamu nyerofu bustani. Dende la manyekudu ya valentine. Usishundo no bishu kwa singizi ya moshi. Hapa utoshi. Debe tuku kituko mtu.
Usifiche moshi moto utakuza. Usimkane mzazio kwa maskini wake utazua. Uhuru kipita mipaka ni utumwa. Usale masikio na macho kwa ya fumba. Walosio kamcharuko kila nyumbo na timulio. Kwa la skills za kugema. Za magodoroni za kudenga. Nimenea vichidu meseka la wahuni wa so sarenda. Za kitera mjini za kisteda geto pori barini. Choka ntoko leo uanyi kome kamea mtungini. Filangaza wakongo wezi pino na studia kila alfajiri. Sidivini nsiopanda. Mpaji molo kitaka chamfungunu na chutama. Hata nkihata na kubali uwezo na nguvu zangu. Ingawoja na moshi na thibitisha msimamo kivyangu. Bora punda afe mzigo bwana ufike. Wengine wakishuka mina panda ntaminike. Toka handa gidi maine kama ufahari. Bora maramia maendeleo si haramia kitani. Naka intelligence so kimirinji. Hizi kategori siza ukufunzi asali ndonye wayo sibusu nyuki.
Zuzumila, the main man. I'm amazing, I'm scaring stop the arena. Tisha kama Tyson akiwa kwenye ring. Na wachapa tukichina.
Heya!
Tinchong singing, I'm rhyming, I'm changing. Yes, nite Jose, I'm chameleon. Container your rhymes like chameleon. Turn on, sing on.
Kwenye cypher na minimo. Nangu kamistari kuelekea kwenye biko. Defenders ni shower vuka. Lobaki ni mlinda lango. Nduki zangu zo hakika siba tishini ni bao. Ine ine mbili aste is my pattern. Kiulaini na bebo shindwa pinzani hawana practice. Chenga na kanzu dakika ni za kujuza. Jeans na voli sugar inaminia kushinda. Na kuenda na masasa kwenye mipango ya pesa. Sikati tamaa adili zinapokoseka. Mziki biashara na kila kwenye biashara. Kuna faida na hasara.